ntsileko iya makonto ungavumo basisqalekisa ungaqabani nokukhulu inyembezi aziweli
Don't yama.